is known to Commander Edelin Jaggi. The gang is linked to the killing of two police officers in the Kibichoy area of Githunguri last week.
Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto.
Nilipitia kando na wasoro shandika janol. Ati must megeu katano skill hustle na ingiza muscle. Nyongolo kwa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka tu vi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it team no sleep. Beats flani zimerunda mgali suko Paris. Njeri asha kuwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Sight na ngoja verdict ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics inaonyesha jolly miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi waliko skipindi ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy DCI walikusha ucheze chini.
Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Rongrande ndio logo, tunawapa moto kaki farundogo. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa mshaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupandanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya vinyo alifanya, Kaldrogo, Kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu enda ita Jesus. Manzi yako, yuni ita Zedi, ati munga mini papi. Pull up nange usatari na wala simlami hamelanin popping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya mosque mwarabu ndiyo racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwanini nimekimbisha wangapi? Deep easy street bila utani, ops wako wapi ni chipin maukapi. Muitua Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Muitua Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto.
Triple XL ndio jacket kama ni awadhi haiko kwa market. Fala alikuja na babake Dwanzi, watu walirudi na makratches. Nivi simple boy ndio manake. Sit kwa mabangi waragiza masachet. Super bache wa garache. Drende limdishi tulimfanyaga buffet. Hii ni wrong dende kumamake. Kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unapanja na masanse. Kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo insta na ustoke. Lakini hizi street ustoke. Wali uma bro I washe. Lakini situ lilipa bot now is okay. Sifuatagi weather. Kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa tunarowesa. Vibe imeweweweza. Buda we rush ilize chesa. Ungetulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana nipenda. Hiyo return to sender. Hini ya mamori ya nzenza. Wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa amebeba kubeba. This ya napita na rono. Kimia, kimia abudo siponge whatever. Kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor. Zima yofegi ni washa kikoro. Fuck it. Fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin. Kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel. Tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi. Shrende kidishu na juaga we all fine. So wezi ni show. Na mix, naingiza biashara ndani ya form. Backstage nina mzinga ya chrome. Sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show. Wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko. Siwezi jichocha na mariaction. Boom.
Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL ndio jacket nimego loco skeski ya joto. Mina niliplan hizo koto, manza imedi black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.